wanja makala elana kuchipari sa mbuza uba peno maini pana ya mtuka matala bengo na bengtuka umanje makala ya mbuza elana kuchipari ya mbuza uba peno maini pana ya mtuka
umare hini hini matata shini lale nchini lale nchini sini ukulu msiti zawana matale nchini sheshi matale nchini maia kumwa mbuni penchini baby umeru shini.
Tell her I'm a fan of the dead and the dead. I tell her I'm a fan of the dead.